silwa zinshula kusenandaba isithandazo zingibheke emehlweni ifuna indaba njengoba ngihlulekile uzuzeni wenu ndaba ngempela ngiyabuza ziningi izimpi engasilwa zinhlula kusenandaba isithandazo zingibheke emehlweni ifuna indaba njengoba ngihlulekile uzuzeni wenu ndaba ngempela ngiyabuza uzuzeni wenu
njengoba
mama uyathandaza mama uyakhulekela mama uyathandaza mama uyakhulela mama uyathandaza mama uyakhulela njalo 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 Bola siphila nje nezingelosi ezinamathongakithi kube kuya ngoba simhlabeni awungaba siphili ngabe kudala sashona bonga mangabusaphila manje bonga mangabusandantamba Ngobe sasalaziwa lezi nsuku zama Ngobe sasalaziwa we Ziningi izimpi engasilwa zinhlula kusenandaba Isithandazo zingibheke emehlweni ifuna indaba Njengoba ngihlulekile uzuzeni wenu ndaba Ngempela ngiyabuza Ziningi izimpi engasilwa zinhlula kusenandaba Isithandazo zingibheke emehlweni ifuna indaba Njengoba ngihlulekile uzuzeni wenu ndaba Ngempela ngiyabuza uzuzeni wenu
Njengoba
mama uyathandaza mama uyakhulekela mama uyathandaza mama uyakhulekela mama uyathandaza mama uyakhulekela njalo 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 lezo zitha enginazo emhlabeni kanye nalezo engingakaze ngayibona cela uziphebezele emakudeni angifuni ukuyibona silungise emakudeni baba baba thixo somandla veza ukulu bakho kulezi nsuku ezimnyama kuthina ubungasho mangabe mele mbekezele kuthina ubungasho mangabe mele mbekezele izimpi engasilwa zinhlula kusenandaba isithandazo zingibheke emehlweni ifuna indaba njengoba ngihlulekile uzuzeni wenu ndaba ngempela ngiyabuza Ziningi izimpi engasilwa zinhlula kusenandaba Isithandazo zingibheke emehlweni ifuna indaba Njengoba ngihlulekile uzuzeni wenu ndaba Ngempela ngiyabuza uzuzeni wenu
Njengoba
mama uyathandaza mama uyakhulekela mama uyathandaza mama uyakhulekela mama uyathandaza mama uyakhulekela njalo 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 mama uyathandaza yatanda za mamu ya kule ranjano. Mamu yatanda za mamu ya kule ranjano.